bado nitakuokota.
Najua nanilo
hata mimi na kula moto.
To me you mean a lot.
Wakikuchokoza na kula moto.
Yote ngumu umesimplify. Mapenzi yetu umemagnify. Hata shetani anawika guy.
Sauti yetu umeamplify.
Walisema unitoshelezi, wakajua jinsi unavyo satisfy. Beti kazi yako tu ni ulevi, wamejaribu sana kukukrucify.
Bendungeo kaka winjo mabe.
I'll be loving you forever. Sitawahi kuretire. And I hate on you. Si huyo ni nugu.
Walai baby I feel you. Kwani nini watatu? Kina wanyonga kiwaruru. Wanasikia udu. Oh, hata wapige nduru. Ni mimi na wewe mabu.
Yote ngumu umesimplify. Mapenzi yetu umemagnify. Hata shetani anawika guy.
Sauti yetu umeamplify.
Walisema unitoshelezi, wakajua jinsi unavyo satisfy. Beti kazi yako tu ni ulevi, wamejaribu sana kukukrucify.
Bendu leo kaka winjo my bad.
Iyawa, iyawa.